aku boy. Penzi lako lanizidia, kwako mimi sitoki tena. Ushanifunga minyororo, kwako mimi nazungukia. Ukitaka zidisha dawa, uhifadiro yangu mama. Nikupeleke nyumbani mama, ukaone wazazi wangu.
Nimekubali hali. Oh my love, nimekubali hali. Kweli hata imifinye. Nimekubali hali. Oh my love, nimekubali hali. Kweli hata imifinye. Imifinye. Oh my love, nimekubali hali. Kweli hata imifinye.
Yeah baby, Alimo Saimo. Yeah. Tijoja, nimekupenda so bad. Nimejitolea nitakupa support. And I swear to God, nitakulinda my darling. Ocha, nikupeleke nyumbani. Nilipe mambuzi na ngombe ya my dad. Sitoondokea my girl, hadi niishi na we darling. Nipe zile romance, cause you are romantic. Oh my woman, you are my blessing. I'm your right man, umeniteka roll my queen. You're my woman, sitaki bei. Usisikize rumors, chore ya rumors. Za mitandaoni, utani replace.
Hani, niogope pesa kwa nini, wakati unanifanya niongeze bidii. Mimi sijali hani, mambo ya pesa kuwa ni haiwezi kanifanya eti nikose bibi. Shake fiti baby, nipe muju hadharani. Tukwameshe ni wale, biherehere. Amuka kwa kiti baby, nikubebe mabegani. Tukwameshe ni wawili, haihitaji rende.
Nimekubali hani.
Take me.